Amakhosi esibili isahluko 12 verse 1. Ngonyaka wesikhombisa kaJehu Jehowashi waba inkosi wabusa iminyaka ngamashumi amane eJerusalema. Igama likanina lalinguSibiya waseBerisheba. Verse 2. UJehowasha wenza okulungileyo emehlweni kaJehova izinsuku zakhe zonke uJehoyada umpristi amfundisa ngazo. Verse 3. Nokho izindawo eziphakemeyo azisuswanga, abantu babesahlaba besashisa impepho endaweni eziphakemeyo. Verse 4. UJehowashi wathi kubapristi, lonke isiliva lezinto ezingcwele elingeniswa endlini kaJehova, imali eyamukelekayo, imali lowo nalowo muntu alinganiselwe yona, nemali yonke okuvela enhliziyweni yomuntu ukuba ayilethe endlini kaJehova. Verse 5. Makuthathwe ngabapristi kube yilowo nalowo kumngane wakhe balungise izimfa zendlu, yonke indawo lapho kungafumaniseka khona ufa. Verse 6. Kwathi ngonyaka wamashumi amabini nantathu wenkosi uJehowashi, abapristi babengaza kulungisa izimfa zendlu. Verse 7. Inkosi uJehowashi yayisibiza uJehoyada umpristi nabanye abapristi yathi kubo, anilungisi ngani izimfa zendlu na? Ngalokho ningabe nisathatha imali yabangane benu, kepha ninikelele izimfa zendlu. Verse 8. Abapristi bavuma ukuba bangabe besamukela imali kubantu futhi bangazilungisi izimfa zendlu. Verse 9. UJehoyada umpristi wayesethatha umphongolo wabhoboza imbobo esivalweni sawo, wawubeka eceleni kwe-altare ngakwesokunene lapho umuntu engena endlini kaJehova. Abapristi abalinda ububundu bafakaza khona yonke imali eyalethwa endlini kaJehova. Verse 10. Kwathi lapho bebona ukuthi ikhona imali eningi emphongolweni, umbhali wenkosi nomphristi omkhulu benyuka bayibopha bayibala imali eyafunyanwa endlini kaJehova. Verse 11. Banika imali elingansiweyo ezandleni zabasebenzayo bengababonisi bendlu kaJehova, bakhokhela babazi nabakha babesebenza endlini kaJehova. Verse 12.
Nabakha ngamatshe, nababaza amatshe, nokuthenga imithi namatshe abaziweyo ukulungisa izimfa zendlu kaJehova, yebo, konke kwakhishela indlu kuyilungisa.
Verse 13. Kodwa indlu kaJehova ayenzelwanga izindebe zesiliva, nezizenze, nezitsha namacilongo, nazo zonke izinto zegolide, nezinto zesiliva, ngemali eyalethwa endlini kaJehova. Verse 14. Ngokuba bayinika abasebenzayo, balungisa ngayo indlu kaJehova.
Verse 15. Ababalalelananga nabantu imali abayibeka ezandleni zabo kunika abasebenzayo ngokuba babethembekile ekuphatheni kwabo.
Verse 16. Imali yemnikelo yamacala nemali yemnikelo yezono yayingangeniswa endlini kaJehova, yayingeyabapristi.
Verse 17. Khona uHazayeli inkosi yase-Aram wenyuka walwa negati walithatha, uHazayeli wabhekisa ubuso bakhe ukwenyukela eJerusalema. Verse 18. UJehowashi inkosi yakaJuda wathatha zonke izinto ezingcwele ezingcwelisiwe ngoJehoshafati noJehoramu no-Ahaziya oyise amakhosi akwaJuda, nezinto zakhe ezingcwelisiwe nalo lonke igolide lafunyanwa engcibeni endlini kaJehova nasendlini yenkosi, wakuthuma uHazayeli inkosi yase-Aramu owayesesuka eJerusalema.
Verse 19. Ezinye izindaba zikaJehowashi nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 20. Izinceku zakhe zasuka zenza ugobe zambulala uJehowashi endlini yaseMiro ekwehleleni esila. Verse 21. uJozakari indodana kaShimeyati noJehozabadi indodana kaShomeri izinceku zakhe bambulala wafa bambela koyise emzini kaDavide. UAmasiya indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.